come back to me. Come master me, baby.
It's another story.
It's another story.
Ibra and David Lutalo Dahea. Producer Yale. Unambio nani penda. Unasaso me ondoka. Baby, you told me that you love me, sweetie. Baby, why?
Sasa umegondoka, baby. Manga mato jagala mukwano na wakati chichondeka, baby.
Mara ya kwanza nipukona, ulikuwa umetoka shambani kulima. Kichon mebeba ndizi, nikakuswali mrembo vipu kanijibu una muda. Mara ya pili nilikuona sokoni, ukaniambia kaskazini kusiseleweki. Nikakusitu pati mahali pa kuketi, kuzungumuze tunye pia na soda. Hanuliapa kunipenda mileli na mileli, ukasema hata kifo kitu kenge.
Sita kwacha we, nita kuwa na we, mileli na mileli. Ona sasa unondoka, baby, why?
Unyambio nalipenda, ona sasa umeondoka, baby. You told me that you love me, sweetie, baby, why?
Sasa umegondoka, baby. Manga mato jagala mukwano na wakati chichondeka, baby.
When you look in my face, you see my love is ready for you. And it wasn't a lie to tell you that I can die for you. Don't choose to go, my lady. Oh, no. When wakenda wanko mia ubongo wakeno umulungula. Kwali alafu kumutima kwanga teno likagambula. What can I do? You I love you, hey. Nakupenda sana kishenzi. Ulienda wapi my baby?
Nataka urudi na ogopa kuishi mipeke.
DJ Erico
na mimi. Una sasa umeondoka, baby. You told me that you love me, sweetie. Baby, why to go?
Uli nabio na nipenda, mbona sasa umegondoka, baby. Panga mbato jagala mukwano na wakati chichondeka, baby.
Within empire, bato balo biete karo. Yango na bandoki me oyongerezo ya kolinga kayo mingi me tu sebi jese tuwela meyer halingi na zala pembeni na iyo kura na bango shwa izala kate na sepeli manyero solo laki yango usama skitongo karo na lingi yo mingi karo yonde wanga wa motema
nyambiyo
na nipenda nyambiyo na nasasu mekondoka
www.djericom.com.